Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
On boit pour effet ici Jotamani qui est dans ordre sa agenda yam de ceux qui do maison de la presse mais en tawa nous connu de tête bamboko bambanyare. Jotin on ordre kabaruji du mois de juillet quand connu de tête nous mijiro du de tout monkey jam de tout. Se grabo competitivo do koyata yimbe no gam keddikili hen ko buri sappo do barmi kasara ngado no kono de tete zantigi la do latol segungol holitama wede pinye mo bengel fusi ton so odo kasara wadle ngol do datol fedde ne no de tete croisis groupe international de do fedde holitivi de watto jono ilamu malion hani wadde do ni imadraji dia yalla hon hani haldirde e gube jaddi ko be gonde le wuddu leedi meden di so jabi kayya on dit indi noka e jene lewru me won nyaloma kedena do fedde kaske blé en li adnar ndu fu wattu jono ko heewé jamaade no wonde wad do hen dan landol yalla be do yimbe lan labbini hono golleji mu de ngori ni leedi malina o ngara famtaade do le journal ngal di won no sembe kabaruji dimi jugi non do betande di bismillah modon e hebaate o do kasara wadi hakkunde nokku no dirte do kasela kanya zantigi la datul hakkunde bamako e segu holita wede fandi fu yimbe le nogo yom keddiki le hen sappo e tato ngon barmu be hen be suudu ministre humnidu kabar ati leedi me de denago fundi jewtigi no dido bonandaji ngadiri fa kebben famtar kedden Mamadou Sama Seku
beta ko woni ko odo kasara o wadi nokku ngudirdo kiloji joy zantigila e do lawol segu seda fuji cultivide camion ben e kanye mobile lollingel minibus njottondiri e wi gollirde humaninde protection civile kulukuru do wi mun non na do nokku zantigila sababu mudum opinionaji bundi minibus on holtama biide nogo yon keddigi hen sappo taton barmi wattu mo Martina Kumba, ministre en manibe transport e kanye denagu e protection civile njehi jewide nuku o pe taki dun bunandaji di pe njamiri yo barumbe chawre no haniri tewuji ibobe e kanye barumbe fuf ngadda manda tuudi dogotoro ngalura bamako asinangaji na kewi sanne e dongul do datul segu e lehitan 2018 tultama wide chapan enjon e taton keddike ko buri o nyaadi don barmi dum woni ko yalti asdangaji do ngul do lawol e wi gulir maninde protection civile
non jaatibe koliti wiide mobengel pine mudun fusi dun lati sababu o do kasara no be kolitiri wiide kayya wattu jono dun won humni be kabar dati leedi me dindi be ngadi no dango fewde dorboto mobilaji dati didu tinno jaayano no kan hybride mobilaji mude sabide saaje vitesse ji bondi be ngatta leedi dati di kede mo kanko no dirde sibiri yoro kono yo goto e lamido kabar protection civile to kuli koroto ko mo sifi do hen
asida o wadi nokku ngudirdo zantigila hakki kiloji yi hokunde camion ben e sutrama wattu mo pini sutrama o yuli wonuko mo yoppi lawul e natoide le camion yimbe lonogo on kidigi hen sappo e non barmi ane mabbe barmu be sanne be fuf naba ma hopital du mali e hopital gabriel touré
kollitindi wiide yubbo yimbe o kabe diki yimbe lonogo e taton kany en keddile hen dido kabaruji suudu ministre humninu challal le leedi me den di kany hokki dum se krab so ngabido be mala me ande ngal o do bayni tirton miijoji modo non noddimi do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jeddi joy chapande jette nay sappo go sappo go chapande jeddi joy chapande jette nay sappo di sappo di ya fedde no de croisis groupe international hetti kenyen be jaltini yoga e golleji mabbe di leedi me den di hollitindi dum dum kenyen no sakiraabe be bihi wattu jono lamon han yaltin do hen dati jawel on han haldirde e gobe jaddi ko be gonde le wuddu leedi di so jabi kayya wattu jono be kolliti wi sa jewi imadraji gondude e waddi di lamon han tuugade yimbe le dinan ko be halaji mudden kettinte so bami fan jottiki be do yimbe le be jelon be kan haldirde ben wattu jono dum be bi so ben kaldam hono yimbe le civil en gombe le leedi di kanye burata fo hebude nafa sabi de basiji kewdi kanye ngad le de do nokku le fa kedan fam tar kedan usman diko
e wi to ngande he International Crisis Group IGC imadaraji sodde tengal baawali du hawde gubal jiyadi katibadi masina le wudu mali cakitori ke du do wonno woni e le to ngande de ado ay jangude torraji imadaraji soldat CN hawde e katibadi masina njaajini tan wayde poccundiral godungal hakkunde gube sinuji dunjungal du hewbe bande kabarde fande antoro lati du sababu masibaji hakkunde sinuji gaddum maybe hewbe le wudu leedi men faana dun lami mali anakaani hokkude horebe diina yamiroore yalla na baawa haaldude e horebe gube jeedin koje de e bibbe mali fu le wuddu leedi meden e le ko tongande de holliti ICJ andini horebe faamu mali faawarde e diinan koobe kanyi baale hakkeji to manten e baale godde de fu andini na hakkilaji meedu hakkilaji mu en anniya yalla kawral ana heɓe heedi ɗeɗo guɓe taltiɗe. Ɗum ɗo wonde noon tiiɗal mawka goduga ka yo dow ko haaldete e muɗum ko tongande nde hollitinde mali e guɓe jeeyadinkoɓe ana kaani tippetade caggal hakkilanta ko wayde haaldede. Jañel gonɗile wuddu mali ɗi gondi e tampude ley ɗiɗo torraji sababu guɓe gonduɗe e haɓade ciinɗe salanade haaldede e wi tongande nde.
hollitinde wiide wattu joni won ñalawma keeƴanaaɗo journée casque bleuli adunaaru ndu fuu ɗum wonde e yambinneede wakkande yimɓele heewɓe gonde wadde ley hen ɗallandi yalla eɓe laaɓi koɓe gondi ley leydi ndi kono woɓɓan toon kay kolliti wiide wona faa ɓe timmina tiiɗallaji ley leydi mali ndi waddiɓe ɓeɗo yimɓele dunki ande woɓɓe du kolliti wiide laamu o kañum handirade darnde muɗum faa keɓe famtade gaare keɗe Ousmane Dikko e kanko noddeteɗo Mamadou Sama Sekou.
ana ɓaɗo ujunaji sappo e jeegon soldat sen mali wonɓe ley leydi meɗen ndi eɓe pecci hakkunde ɓe kufinaji bula bula oni ɓe fawarde eɓe barkanɓe. ɗum ɗo wonde noon tiiɗalla ndenagu goduga ka ana woɗɗi heɓanede jogole. ɗum ana eko malinkewɓe hewɓe landato hoore mumen bangal anniya lobba worɓe notade en ɓe. Aminata Dramane Traboré altermonialiste andini ɗeɗo guɓe gonɗo le mali yo fa nawtoro yigaji leydi men tan waddi ɗum ɗe keɗoɗenmo.
So yi ɓeɗo yimɓele mbawi joɗade e deƴƴinade yo batte laamu o jaati wala jowla nokku o wooɗa hulentereji ɗurɓe nokkuji goɗɗi no ko hollitiri kanko madame Traoré o yo taƴƴoru wiide gotanaɓe leydi mali ɓe mbawa fi hadde ɗum.
So ngo hakkillantako ana heedi yogaɓe wonɓe université ɓen kolliti laami e mali ana kaani darade e darɗe mumen. Ali Tunkara o janggino université wonko sefi keɗoɗan ɗo.
ele alhaali wolde hakkugol keɓɓe runade gonɗo e muɗum kala ko ɓuuri fof nawde yoko minen e koye amen mbawana fi oɗo kabaru goruɗo o.
E wi keƴaɗo mawɗo union africaine ley mali ɗo notiɓe aduna warɓe ley mali ɗo ana gondi e tinnade fasanne ley dabara yaltugol e mali ley tiiɗala ka. E wi Pierre Bouyeya noon fa tiiɗala ka heɓana jogola kana ka ƴaɓɓoro heediɗo malinkoɓe fuu gaɗate juuɗe mumen ballodira du e notiɓe aduna ɓe.
Batuna yoɓa hakkunde ministre en gonɓe ley leydi mali kañum e leydi laguine ɗum waɗi keñen ɗo bomako ɗo faɓe ƴewto yalla hono barasi noddirteɗo fomi o hani moƴƴintinirede ko yaawi oɗo barasi ɓe kolliti wiide waran nafude ko heewi ko nayiri banggal ndemal fa yettoyo courantngaji hakkunde ɗeɗo leydi ele ɗiɗi. Keɗemo kanko noddirteɗo Moussa Cissé kankone secrétaire général suudu ministre humniɗo kabaru courantngaji e ndiyam meji ley leydi meɗen ndi komo sifi dow hen.
Yo barrage mo nafakaji kewɗi yo hunde mbawde fa hande latade sababu gollidal hakkunde leyɗe mali e guine batte muɗum jogola ndiyam mayoji ɗi huncente hoore e yirwindi kala ko fawi dow imadaraji ndema wadde newamuya dun feccugol courant hakkunde leyɗe mali e guine bangal courant mo fuminirte barrage o ley leydi guine toon. Ndenno leydi mali ndi nawtorto nafakaji kewɗi oɗo barrage o bangal courant newɗo coggu ndenno ɗum martete ɗum e coggu courant nder leydi mali toon. Wakkati joni ka heyoji gondi waɗede bangal keɓɓe hawaluji e nafakaji jamare nde ndenno kala ko hani gollede e ley ko warata ko e dow ɗiɗo heejoji ɗi pawi.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe.
Sakiraɓe ƴeyloɗinen ley région ngaji to en puɗɗiran nokku noddirteɗo bankasi yimɓeele tatono gonnoɓe dow mottongaji ɗi koye tati kañi en yonkiji muɗen karba wakkande ɓi wanno luumo nokku noddirteɗo Dialo Ségou ley laamu bankasi holli tan wede ɓeɗo yimɓeele karbiki yonkiji mabɓe wakkati sappo ena yiyamde goto an noddire Yussi ɗum an noddire Seydou Yossi guendi ko an noddire Kadija Yossi eɓe gonduno to e ñama kala mabɓe goto noddirteɗo Adama ɓe taton ɓe fo yonkiji mabɓe karba mabɓe oɗo nokku. ɗum woni e gardan ɓuuriyam maayo wongo nokku noddirteɗo Hamma Koyraɓe kolli tiwide awgal ngal fuɗɗi toon ila hecci keñen le majjun ko yata yimɓele temedron joyi en lanaji muɗe gaari le oɗon nokku liɗɗi koɓe keeɓi toon yaafa e tonuji jeɗɗiɓe kolli tiwide hitande hikkande samti duuɓi jaɓɓino se ewruɗo e gardan faɗo gawoɗo kawrtalano wondi e wadde toon faɓe ƴeelono ɓe kani sakkirade basiji hakkunde duroɓe e ndemoɓe gonɓe ni laamu gawo o le ngal ɗo kawtal ɓe ƴewto ɗati hiɗɓe kani nangude yalla ɓe cakko ɗiɗo basiji lanniɓe oɗo golle o fedde ONG nde noddete égal access international ngal ɗo kawtalan hani wadde toon balɗe joyiya. Sakiraɓe ɗo katten beta hande dow kabaruji meɗen ɗimmin jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam.
Sous-titrage Société Radio-Canada.